Black Market Records.
Yeah. Joey London.
It's them tunes to
time. Jeezy,
babe. Wamponya valiva yusa. Abamenya gulio mutima. Ebangu vya galia mabala. Antingi ya kalaba.
Kwa brunjo vuganya malaika. Oliso mwana wa mkama. Jagama manyenti mori chitavi intama. Birumia, barumia, nae kwa garasi jagukurumia. Supu, tukud, nasaba mkwano nafunyo mwaka.
Mama gulude na gomesie, kubaje tulagirie mikolo. Walai katuku baby lailo, wena kufunyo nyole mikolo.
Kumurunye kuganya malaika, uliso mwana wa mkama. Jagalama nye mtibu, lichita vili mtama.
Showtime.